country hat music.
Mana dia? Boca. Boca Dova. Ja, Steven. Venye na waviu, angle ni ya side mirror. Kaki lori nimejibebe majicha. Tigo sani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagonga adi rehab. Country nipige hype ni trace mamita. Jam down na nijipi nitakatisa. Namba ni jamo bado zaibadilisha. Labda mtando ni wangore na class. Chuo tuliwa ii. Saina wazoza na S-class. Sima ka Tesla magot. Mindyo shepherd chauffeur day. Safari na jipeleka. S-class, S-class, S-class. Convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Strangers zi, strictly na kwaga members. Backbencher, ndani ya S-class. Backbencher, ndani ya S-class. Mula zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Samahani kwenye yako kwa njikli. Roll kiji, kamodela na nidigi. Neza jitangi neza busy. Zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Samahani kwenye yako kwa njikli. Roll kiji, kamodela na nidigi. Neza jitangi neza busy. Chase cash bila shortcut. But road kiwa na jam na tumia wrong turn. Very sure to the crash. Yes class. Kigonya mepitishi wa stima kabonda. Natumia kama Trojan kwa madame zao kwa puli ya toja. Dirisha zikuwe top ni hotbox na maboza. Kabaridi ni warm up. Full tank na medi kuzoza long time. Tuo tuliwa ii. Saina wazoza na S-class. Stima ka Tesla magot. Mindyo shepherd chauffeur day. Safari na jipeleka. S-class, S-class, S-class. Convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Strangers zi, strictly na kwaga members. Backbencher, ndani ya S-class. Backbencher, ndani ya S-class. Ukizua, tararuli wa rectum. Feature your mom, neza sikia mindyo step that. Disming kufanyie disinfectant. Ni mapep tank, pepe pepe beta. Na wapita uneza dhani wakua in motion. Wekeza mbona na ke emotions. Nige kuwa the teacher mboka do bando moto. Anyway kayole pia ni Baltimore. Angle ni ya side mirror. Kaki lori nimejibebe majicha. Tigo sani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagunga adi rehab. Country nipige hype ni trace mamita. Jam down na nijipi nitoka tisa. Namba ni jamo bado zaibadilisha. Labda mtando ni wangore na class. Chuo tuliwa ii.